wajikutire Elinya yotunji Gwe mukama osanite Tutenda elinya lyo Musizona Tutenda elinya lyo Tiba chikutire Elinya lyo tunji Gwe mukama osanite Tutenda elinya lyo Munsi zonna Tutenda elinya lyo Sira kwe bulijjo Eddoboozi lye liri ku mazzi lihuma Ekitiibwa kikye Kabaka asingira bonna Ennyanja zize ne beyabumba Muyimbe oluyimba lujja Muyimbe mwensi zonna Tuyimbe oluyimba lujja Tuyimbe ensi zonna Kusasira kwe bulijjo Eddoboozi lye liri ku mazzi lihuma Ekitiibwa kikye Kabaka asingira bonna Ennyanja zize ne beyabumba Muyimbe oluyimba lujja Muyimbe mwensi zonna Tuyimbe oluyimba lujja Tuyimbe ensi zonna Erinnya lyo tunji Tukusiza kwe chirimeka Echitiba chikutire Elinya yotunji Gwe mukama osanite Tutenda elinya lyo Musizona Tutenda elinya lyo Koze virunji vyoka Na yedwa chisache zokuba Tisanye nange musize Na muwele zangare sanyo Musize no kuimba Kanyime olu imba lucha Musize ngabulicho Tuimbe olu imba lucha Tumusize ngabulicho Koze birunji vyoka Na edwa chisache zokuba Tisanye nange musize Na muwele zangane sanyo Musize no kuyo